Hayi ke namhlanje sizongena engxenyeni engezwakalisa nhlobo ngokwesikhathi. Phecelezi asithi political incorrect. Futhi iziqhamuka ngqo ezweni likaNkulunkulu. Kahlehle into othi mawuyibuka ewungqubuzana olukhulu oligqamile phakathi kokubuka kweBhayibheli nokomhlaba kwesimanje manje. Angubingelele, wamukele futhi engosini yethu efresh. Ngingusibono BT wakangema, ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Indaba yethu yiqhaza lomuntu wesifazane emhlabeni wesimanje. Lokhu kuncike kakhulu ekutheni uphila kuphi. Amasiko empilo ehlukahlukene athatha indlela ezehlukene kulesi sihloko. Kodwa ngokukhula kwesimo kubuka besifazane bephethe imisebenzi emibili. Umqashi, career yakhe, kanjalo futhi nokunaka ekhaya. Izolo sikhulumile ngeqhaza labesifazane abadala ukuba babe ngama role model kwabesifazane abancane emphakathini ukubafundisa okuhle. Yebo. Kodwa manje ukuhluka emqondweni wesikhathi sokucabanga akuzwe la. Kuthithu 2 verse 5. Babe ngabaqondileyo abamhlophe abaphatha kahle amakhaya abamnene abathobela amadoda abo ukubizwi likaNkulunkulu lingahlanjalazwa. Mumva le ngesikhathi lesiyalo sabhalwa nge-first century after death of Christ. Iqhaza lowesifazane labe lisekhaya ukupheka, ukuklina, ukuletha iy'ngane emhlabeni nokuyikhulisa. Kuningi-ke osekushintshile kusuka ngaleso sikhathi. Ngakho sithini, silenze njani leli vesi leyibhalo njengoba njengamanje thina seku-21st century after death of Christ? Uthini, sithini mlaleli? Nakuba indlela yokwenzeka seyiguqukile, abesifazane kusamile ukuthi baneqhaza elinamandla empilweni yomndeni. Njengomyeni ngiyathanda ukunakekela unkosikazi wami, nonkosikazi wami uyathanda futhi ukunginakekela. Sikwenza lokhu ngeyindlela eyihlukene. Nokho noma kunjalo, sisuke siyisenkonzweni yokunakekelana. Sihlale sinakekelana ngokwendlela okwakuvele kudala ukuba senze kanjalo komunye masemganweni. Ngakho, besifazane, hlakaniphani, nibe msulwa, ninakekele amakhaya enu, nibe neyibele, nibe ngabakulungele ukunakekela abakhwenyana benu. Kungabukeka kuyimfashini eyisidala, kodwa ngikutshela ukuthi ngokwezinga elikhulu lezahlukaniso elikhona emhlabeni jikelele, leseluleko siyaphila. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Kuyithwale devotion efresh nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Kwenjalo pheqe kwiFacebook page yethu ethi Izwi Elifresh.